Radio Ijwi rya Amerika. Radio rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Twumvikanira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22 mu Burundi. Naho mu Rwanda turi no kuri FM 104 n'ibice bitatu i Kigali no kuri 93 n'ibice bitatu i Karongi. Ku mbuga za Facebook, YouTube, X na Instagram ni VOA Radio yacu. Naho waisha tu radio yacu voa.com ni urubuga musanga ibiganiro byacu byose. Ano muri studio ya Karindwi muzijwi rya Amerika Washington DC, Justin hari ku buhanga bw'ibyuma, Nadia tahaniwe ugiye kumfasha kwegeranya amajwi yanyu muri iki kiganiro. Naho kuri mikro je mwumva ndi Jeffrey Mutagoma n'umwanya w'ikiganiro muri sanga.
Muri usanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Je ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatu.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Je ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ijwi rya Amerika n'umwanya w'ikiganiro muri sanga nk'uko mumaze kubyumva muri iyo ndanga kiganiro. Kiganiro muri sanga cy'uyu munsi rero mukagira muti twabahishiye iki. Nishimwe Solange ni umwari ufite uburyo bwihariye bwo gukoresha imbuga mpuzambaga, ategura udukuru tugufi dukomatanyije inganzo y'ubusizi, ikoranabuhanga ryo kwegeranya amashusho, guhitamo no gukiranura amagambo bijyanye, ndetse rimwe na rimwe biherekejwe na muzika gakondo, byose hamwe bigatanga igihangano gikoze mu buryo bwihariye. Mu kiganiro muri sanga cy'uyu munsi rero twamubatumiriye. Mu busanzwe uyu mwari yaminuje mu byerekeye ubuforomo kandi akaba akomeje amasomo y'icyiciro cya gatatu cya kaminuza mu byerekeye ubuvuzi n'imibereho myiza, ariko azwi cyane ku mbuga mpuzambaga kubera utudukuru akunda gusangiza abamukurikira. Uyu munsi rero mu kiganiro muri sanga nk'uko nari maze kubibabwira, ijwi rya Amerika riramufite ku murongo wa telefone i Kigali mu Rwanda, Mademoiselle Solange Nishimwe, ikaze mu kiganiro muri sanga.
Murakoze cyane.
Ariko mvuze Mademoiselle ntabanje kukubaza niba hari akantu wibitseho ntarinze.
Ubwo ariko ukaze abakabagari.
Ye, ikaze rero mu kiganiro muri sanga. Uyu munsi tugiye kuvuga ku buryo ubara inkuru budasanzwe bwihariye, niko nabivuga. Tugiye kubanza duhere ku gakuru kamwe wakoze wasangije bakumva abakurikira bakanakumva bakanakureba ku mbuga nkoranyambaga, hanyuma noneho mpereho nkubaza ikibazo cya mbere.
Uko nabonye bwende, nafashe gahunda nzamuka iwacu, mbanza kubitsa amafaranga ayo nari mfite yasaga nabi, ninjiramo ibisindu mu isoko rigira ibintu bya makeya, banyikoreza ibikapu. Ndebye ku ruhande mpabona ndodo z'ibibaye binini, nsuminze mbona n'isambi bari gusya. Nakomeje kujya mbere ntembera, ndebye imbere mpabona utuzeru turumbabumbye, bamfunguriye nsanga turanakaranze. Nakozemo bambwira ko ari bwende. Bwende? Bwende bupfe. Agato bambwiye ko ari inyongezo, wenda ubukwe bwende bupfe nakarushyeyo. Bampaye twinshi mu gasashe bayongeza navuga. Twihuse motaranyuza mu kayira gafunganye ajya kunyereka urubwende runini rungana na baro. Cyari ikirindazi kinini denshiga shiga ikubye kabiri, ninjiye mu mandazi gushaka irimenetseho kurifunganya biranga, ndirumaho ndifotoza ndataha.
Ati ndifotoza ndataha. kuba dukurikiye rero mwumva radijwe rya Amerika iyo nkuru uyirebye ku mbuga nkoranyambaga ni inkuru iherekejwe n'amashusho agenda agaragaza ibyo arimo avuga ariko nanone ayo mashusho afashe mu buryo bwihariye bugenda bugaragaza buri cyiciro ariko mu buryo nyine nkuko nabivugaga ubwihariye Mademoiselle Solange Nishimwe reka duhere ku ngufu zituma ukora udukuru nk'utwo wabitangiye ute ni iki cyatumye utekereza gutangira gukora utuntu nk'utwo ingufu zo kudukora uzikomora kuki
urakoze cyane ikintu cyatumye mbitangira nari nsanzwe navuga ko nkunda ibintu byose bi kwandika gusa ntabwo nzi ko nabasha kuba nabara inkuru hanyuma nabitangiye rero kuko nari nsanzwe nkora udukontenti cyangwa mpuza amashusho mu buryo busanzwe aho nagiye nerekana nkavuga ati uyu munsi turi hano mu tuvido n'ubundi twose turengeje umunota cyangwa se agana 50 hanyuma rero umunsi umwe nibwo nakoze akavido kafite uko nageze birangira ariko nkomeje gukora
hanyuma rero ufite na sinyatire utuvideo twawe twose nk'uko tuza kubyumva utusoza uvuga ngo ndifotoza ndataha ibyo byafite igisobanuro
igisobanuro niko akundi bavuga ati nta foto nta cyabaye nyine buri gikorwa cyose kigomba kuba gifite iherezo iherezo ryanjye riri keza birangiye nyine nta kindi kiba gisigaye wari ugutaha kandi mu byo utifotoje ntabwo wabona proof ihereza abantu cyangwa ubwira abantu ko aho hantu hageze
ugomba rero gusinya ukavuga uti ndifotoza ndataha
ego
tuvuge rero noneho ku byerekeye uburyo udukora ukora ufashwamo nande ni ushyira hariya kamera ku buryo wifata bigenda bite kugira ngo iyo nzira yose sa nkunyuza abatwumva badukurikiye hano kuri radio ukuntu bitangira urabanza ukandika umushinga ugatekereza icyo ugiye gukoraho bigenda gute
ikintu cya mbere byo mba ngomba gutekereza ahantu ndi bujye hanyuma utwinshi nk'uko uwabibonye cyangwa nimba wanabibonye aba ari nk'utuvideo nyine nakoresheje serivisi natwifashe iyo ngize amahirwe nkabona nk'umuntu aho ngaho ndamusaba wenda hari sapoti mukeneweho hari nk'agace wenda nkeneye umuntu uri bumfatire akamfatira nuko bigenda hanyuma kubyo gitsinda byose kugira ngo video nyitunganye nibyo byikorera
naho guhitamo se ahujya n'icyo ugiye gukora byo ushingira kuki
ahantu henshi nagiye nsura bwa mbere naheraga ku hantu ngiye mfite amatsiko cyangwa ngenda numva nkumva nayo nkeneye kuhamenya icyo nicyo cya mbere nkeraho kuba aho hantu bafite amatsiko nanjye ubwanjye narahagera cyangwa hakemo nk'abantu barambwiye tuzahatugerere nkasanga nk'uko nanjye sindahagera cyangwa nanjye ayo matsiko ndayafite nuko bigenda
noneho duhere kuri bwende rero iriya bwende dutekereze ukuntu watekereje kujyayo hari n'abantu benshi bashobora kuba batazi ubwende icyo ari cyo udusobanurire muri make inspiration cyangwa se imvano yo gukora kariya gakuru kagufi bityo dukomeze ikiganiro
ubwende ukuntu byagenze umunsi ndi mu rugo mfite inshuti yanjye zikunda arampamagara ati twashize tugiye gushaka bwende
ubwo ku batazi ubwende icyo ari cyo batazi ubwende icyo ari cyo wabisobanura gute
abantu benshi bazi burete ni nka burete nyine ariko zo mu myumbati cyangwa cassava balls niko nabyita ubwo twaragiye nyine tujya kuzishaka kugeza tugeze muri ya soko babonye hanyuma tuzisangayo kuko rero urumva hari abantu benshi batazizi nako ni benshi cyane bikwitaho yuko nanjye njye nari nzibonye hari haciye igihe kinini cyane ntaziheruka bafashe iyo video kugira ngo nzabisangize abandi bantu bakurikira
naho izina bwende ryo rigakomoka ku ki
izina bwende rero namenye ahantu rikomoka maze kuyipostinga kuko narayipostinze nakira komenti kuri twitter imbwira ngo twitter cyangwa x mbira ngahantu byaturutse yampaye paragraph ndende cyane ariko mbira ati bwende ngo ni bwende bupfinyine ko byaturutse ku mukobwa ngo wari ufite ubukwe hanyuma ducaho aratugura amafaranga yari afite azigura zose nyine ubundi yamubajije ati nushake wenda ubukwe nyine bwende bupfinyine
ati ndayiriye rwishakire
atarakomeza gura ahubwo
muri iyo video ariko nawe nabonye waravuze uti byanga bikunda igishaka kibe
ati igishaka kibe
ubwo se ntabwo wagize impungenge ko wenda wa mugani ibintu nk'ibyo cyangwa bifitanye isano
oya ibyo abantu bivugira se naho bihuriye rwose
eke nuko rero ubwo uvuye kurya bwende wahise ujya ku Kimihurura harya
uko nageze Kimihurura nyimara kurya bwende nasubiye mu rugo nambara tenis mfata mutonje wa karegfit nagendaga nkibuka hirya no hino ngo narwara urukibo nasanze akazuba ka kibera inka ninjira mu busitani numvaga siporo ndi kwikorera mu mutima ubumanga mbunagiriya nkura karabo hasi ndirukanga ubusitani bwaho bwarahumuraga numvise hatuje nirinda gusaragurika numvise nduhutse akanyoni kagurutse mbona aho nzaza kurya amaperani yera ninjiye mu iwashurumu ngo mfate agasinapu birananira ndebye hirya mbona agasupika kamanitse ndagakanda ngo kavuge karanga himanukije isabune gusa nabonye bwana meya wa Kigali umutima uti mwegera umusozi se mind it urashoboye mukowa ndashoboye nyine njya kumusuhuza nawe ntiyabyanga namubaje impamvu y'iparike kugira ngo stress zishire abantu babone aho batemberera niko yansubije namusabye ko twakorana etape abanza gusabana nanjye nipompa imyuka turagenda twakoranye akawoke nuko ndataha
ubwo aho ni ku Kimihurura Solange hari ukuntu wenda turagaruka ku buryo wagiye ku Kimihurura n'icyo washatse gutanga muri ubwo butumwa ariko hari ukuntu ukomatanya insanganyamatsiko zirenze imwe mu gihe gito cyane urugero nk'ako kantu wise akabafu ugiye gukuramo umuziki hanyuma ugakanda hakijira mu isabune nubwo ari ibintu by'urwenya ariko hari icyo washatse kuvuga washaka kuvuga icyo aho ngaho
nashaka kugaragaza yuko washumye uzaba nyine ibintu byose bikenewe birimo
ariko hakaba hari n'umuntu ushobora kujyayo bikaba wenda bitamworohera gupfa kumenya icyo ari cyo
yego ushaka gucanga akabanza kugira ngo wa mugani ni speaker ni radio se yego
hanyuma ugize utya ubona meya mu butumwa bwawe bwo kubona meya no kugendana nawe washatse gutanga ubuhe butumwa muri rusange hariya
kubona meya nashatse kugaragaza yuko niho kwerekana ubuyobozi bw'u Rwanda ko abayobozi badatinyitse nk'uko tuba tubivuga urumva naramubonye mbanza kugiramo ikikango nyine n'ubwoba kuba najya kumusuhuza ariko umusuhuje yaranyakiriye ikindi nahise mubaza kubwira parike ni hari ahashyashya hakorerwa siporo nk'umuntu wari uhageze bwa mbere nkahamusanga nagomba kumubaza impamvu ihari kuko hari n'ibindi byinshi namubaje mubaza nimba bafite n'imishinga yo kuzayishyira ahantu henshi hatandukanye mu nce za Kigali ambwira ko n'iyo mishinga ihari urumva nyine nk'iki nari nshatse kugaragaza ubundi ngaragaza yuko twanakoranye siporo nyine
ariko hari n'ubutumwa wageneye abari n'abategarugori bwihariye
mwariya se ni ukwitinyuka
yego uti urashoboye aho naho nibwira ko ari ikintu gikomeye washatse watambukije
ubere ko iyo mvugo kera barabati urashoboye muko kugira ngo baguce intege nyine we nyine cyawe ugiye gukora ukireke ariko urumva nuko nayo ntangiye kwica intege umutima namukabimbwira sinacitse intege ngo narakomeje ndagenda
utekereza ko ubutumwa bwawe abantu bashobora kubusesengura no kubushyikira uko bikwiriye iyo butanze muri buriya buryo ntabwo utekereza ko hari abantu bashobora gucikanwa
ntabwo nk'uko bivuze ngo hari ibintu byinshi ntabwo ushaka kubivuga nyine umuntu ukumvise ibintu byose ahita abyumvamo bisaba ko ari umuntu wakumvise inshuro nyinshi zitandukanye yego n'ubyumvise rimwe arabyumva ariko byose ntabwo yahita amenya iyo package yose full package ibyo byose biri mu nyine bikubiyemo
nanjye ariko byangendekeye numvise agakuru kamwe ndebye ukuntu gakoze ndavuga ntereka nkurikire numve bwa kabiri nongeye kukumva buri nshuro nkumvise nkumvamo ikintu gitandukanye n'icya mbere ariko se umuziki uriya muziki uherekeje iriya nanga iherekeje iyo kubera iki wahisemo inanga
urumva nsanzwe nkunda gakondo hanyuma rero mfite uwancurangiye kano karirimbo niko nabyita yitwa Deo Munyakazi acuranga inanga gusa nicyo kintu azwiho urumva rero yari umufana wanjye ukomeye mu gihe nanjye nkiri gushongonera kugira ngo nzabone background music kuko nabajyaga mbwira ati washatse ikintu ukora nyine nkamubwira nyine bitewe n'uko kitari cyakaboneka uko mbyifuza aza kubimfashamo kaboneka kameze kuriya
ya turagaruka mu kanya tukavugeho ariko abanywanyi ba Radio Ijwi rya Amerika bashaka kukuganiriza batangiye kuza ku mirongo ya telefone reka tubanze twakiye Emmanuel Rukundo ikaze mu kiganiro muri Sanga
murakoze cyane twadukunda Emmanuel Rimerere Kicukiro na kukazahantu mu Rwanda akabazo nabaza umutumire sorambiye mbere na mbere mbanje gukurikirana ibiganiro byiwe amavideo akora ndi umufana we ndi umukunzi wiwe
komeza arakumva nanjye ndakumva kandi
ndi umufana wiwe nakunze amavideo yakoze yagiye mu bivogo ukuntu yari gukina amazi ari gukubita inyoni mu mazi we na karegeya ukuntu ubona ko ari ibintu yari yishimiye akandi kavidewo ni ukuntu yagiye mu nzu nyina akita icyo bita abanyarwanda bakundaga gukora kubanza kumva kumva ukuntu yumvise ngo ibiraha akumva harimo umunyu mwinshi ubona ko ari ibintu nawe ari pawudi yabyo ubona ko abyishimiye mbega akomereze aho ngaho akore ibisigo n'imivugo myinshi kuko ni ibintu ubona ko ashobora kuzakora neza akamamara ku ruhando mpuzamahanga namubwira ngo nakomeze kiremo imbaraga abanyarwanda turamushyigikira
urakoze
cyane Patrick
urakoze ariko se utaragenda tukiri gufite ku murongo wa telefone hari abantu uzi benshi bagenzi bawe bamukurikira cyangwa bakunda ibiganiro bye nk'uko ubikunda icyo bakunze kubivugaho cyane ni iki
murugero nkandi hari igihe nyakunda kutureba nk'ahantu mba ndi gukorera hano mu kagarama agasanga umuntu anciyeho kuko uwo mukobwa ko turi kumva ari mushya mu bigendanye n'imivugo n'ibisigo nubu mu kanya nari ndimo ndakareba kariya ukuntu yagiye muri parike akagera n'akavido abantu twari turi kumwe bari bakunze mpita mbabwira uko bamushobora wenda kuko ndi kukarebera kuri Instagramu kuko ubona ko ari ibintu byiza nabasha kubikorera publike akiyamamaza ku mbuga nkoranyambaga n'indabyo ya TikTok ikagira Instagramu irahari ndayibona mbega nabikoresha inlife kugira ngo abantu babimenye babikorere publike kuko ni ibintu ubona byiza kandi bifite mbere kubaka urugero nka kuriya ngo yagiye yarebye ikijumba ikijumba ngo nubwo yagisize mu cyaro ariko ntacyo bitwaye niba nk'uri mu mujyi yaravuye mu cyaro yakongera akakirya kukakibona akakigirira amatsiko
Emmanuel urakoze cyane reka twakire na Cyril
amahoro
cyane hano twaramutse neza nizere ko namwe mwiriwe neza urahagana hehe rero
Rwanda mu karere ka Kayonza.
Amakuru y'i Kayonza.
Turabona izuba ryinshi.
Agatoki karaboneka.
Muri kino gihe nyine igihe cy'ibitoki biba bitangiye kuboneka. Bitangiye guhenduka ariko mu minsi ishize byari bihenze, ariko ubu birimo biragenda biboneka buhoro buhoro, ariko indi myaka yo ntacyo igenda byaranze. Nyine izuba ryacanye kare, twabonye imvura dukerewe, none n'izuba ryahise rigaruka nyine.
Nuko rero uti washaka kuvugisha Solange?
Solange
arakumva?
Yego ndakumva.
Nagira ngo mbashimire cyane Solange ko nabashije gutekereza mutyo.
Yego urakoze.
Halo
ndakumva cyane, urakoze.
Kuraje. Yego kuraje cyane, turagushimira cyane. N'abandi bakobwa bajye bitinyuka babashe kuba bakora ibintu nk'ibyo ngibyo cyangwa byisumbuyeho.
Urakoze.
Aho turi kumwe, mugire amahoro.
Ikomera cyane Cyril.
Yego yego.
Solange, none rero ubwo dutegereze se ko uzakora uko nagiye Kayonza? Umva, tuvuganye ku byerekeye ibitoki cyangwa ubwo ngubwo wenda zavuga uko nariye igitoki. Radio Ijwi rya Amerika, twakire na Jean Pierre Kwitonda, ikaze mu kiganiro muri Sanga. Jean Pierre ntabwo turimo tumufatisha, reka tujye hariya ku buhanga bw'ibyuma badushyirireho akandi.
Uko nageze Bisoke nazindutse ya Rubika nambara za moto zanjye zishaje, maze mfata twanguye nahise nurira moto turagenda. Nubwo nta nyoni yatambaga, twikoresheje iyo modoka tuba tugezeyo. Babanje kunyambika anticyondo ku maguru yombi, bamaga kawa baduha amabwiriza, nitwaza amazi ntangira gutera irangana ku kirunga. Nari mfite amatsiko yo kureba ikirunga, numvaga ari ibitaka birunze hamwe cyangwa amabuye yakoze umurunga. Abantu baduhaye morali nkora n'umupolisi wari buntwaze mu rugendo. Natunguwe no gusanga ari ishyamba, agasukari kanshizemo nkoze kuri yahurute birashira, nariteruye nitimba hasi bose baraseka. N'ufashwa yafasha, hari uwo nanjye nafashije, nameze noneho agakeke. Nyura kwa Rubangura nsanga na etaje hari, inkweto zari zahinduye isura, ndazibwira nti ariko ntunyihinduke. Rwari urugendo rutoroshye, ariko nageze ku isamite, hejuru hari hakonje, narikaraze ndizunguza ndizunguruka ndasimbuka. Nabonye ku etarete nsanga uwo munsi ntiyifubitse, bituma nyireba neza, yasaga neza nk'ibicu. Nakomeje kwisetsasetsa, maze akasigaye nakohereje mu nda, dore za nkweto yewe. Nuko mbona vyu nzareka abana n'abana n'abana babo, ndifotoza ndataha.
Uba uvuye Bisoke, hanyuma se Solange, tutaraganira wenda kuri urwo rugendo, nubwo harimo ibintu byinshi biteye amatsiko byo kuganiraho, mu ntangiriro z'iki kiganiro navuze ko ufite bachelor's degree cyangwa se impamyabumenyi mu byerekeye ubuforomo, ukaba urimo gukurikirana icyiciro cya gatatu cya kaminuza mu byerekeye ubuvuzi n'imibereho myiza. Ushobora ute guhuza micro kamera na stethoscope mu cyumba kimwe ntibikirane ngo birwane?
Navuga ko ikintu cya mbere aba ari ubushake. Iyo ikintu gishaka nyine ngomba kugikora ntitaye kuki, cyane ko bitanahura. Ntabwo umwanya wo kwiga wari uwo kwiga, umwanya wo gutegura izo zita wari uwo gutegura videwo, kuko sinzi ntarwara umwanya munini keretse wenda wo kuvuga ngo uvuye mu rugo uragiye, kandi n'ibisanzwe nyine nta muntu ugirijwe mu rugo cyangwa iyo wahiriwe ntabwo kimwe cyashyira ukagiye. Abari mu isomo yo kubirikodinga ubundi kwifotoza barabirangiye.
ntabwo uyu ugira impungenge ko urukundo abantu bafitiye ibyo nakwita ibihangano byawe cyangwa se udukuru tugufi ukora rushobora kuzapfukirana ibyo wize ugasanga ubifashije hasi ukikomereza ushingiye ku byo rubanda igusaba gukora?
Ntavuga ko byose bishoboka nimba narize kwita ku buzima bw'abantu n'ubundi mba ndi gukora ibibazanuye umunezero cyangwa ubuzima numva ko ikintu buryo cyahaye ibyishimo undi muntu kiba kimuhaye ubuzima mu bundi buryo urumva nta gihombo naba ndimo n'ubundi.
Niko bimeze. Dusubire noneho kuri ruriya rugendo rwa Bisoke urutunyuriremo nubwo wamaze kutubwira uko waruteguye ariko icyo washakaga kugaragaza muri rusange hariya icy'ingenzi ni iki?
Icy'ingenzi nashaka kugaragaza ni gufatira challenge umuntu akaba yumva yasura Bisoke kibwari ubwa mbere ngeze ku Kirunga nkuko wabyumvise navuze ko nari nzi ko ari umurundo ari ibitaka hari abantu batabaza ngo Ikirunga kimeze gute nihereyeho rwose nanjye numvaga ari ikintu kirunze hariya kitari ibiti kuko ntungurwa no gusaba nkuko ari ishyamba urumva ni kwa gushishikariza abantu kuba bagira ahantu ni ukurenga ubwoba hari abantu bavuga nko kwiba imisozi cyangwa gute biragorana ariko ikintu nakoze ndumva nta wundi muntu cyane rero rwose kandi nzi ko ari njye munebwe wa mbere muri siporo.
Urabihamya se ko nabonye witerura ugasimbuka wa mugani muri ariya mashusho ushingira kuki umwanya wa nyuma?
Cyane ngo ndi umuhanga cyane pe hariya ikintu gisaba nyine ni uwo muhase ubundi ukagenda iyo uri kumwe na timu murafashanya nyine mukagenda guterana imbaraga.
Hari ukuntu bino bihangano byawe bigaragara nk'ibishobora kumenyekanisha ahantu nyaburanga cyangwa se imyanya abantu benshi batajya basura bishobora no gushishikariza abantu kugera aho hantu wagiye cyangwa kuko ufite uburyo ubivugamo buteye amatsiko. Hari ubwo inzego zishinzwe ubukerarugendo mu Rwanda zari zakwegera cyangwa se abantu bakora muri ofisi ngo muvugane ku byerekeye uburyo mwafatanya guteza imbere ubukerarugendo mu Rwanda cyangwa se kumenyekanisha ahantu nyaburanga?
Navuga ko zibitegereje kuko zinaba ngo nibiraba kandi biri mu nzira ndacyabitegereje.
Muri make urashaka kuvuga ko baramutse bakwegereye waba witeguye gukorana nabo?
Cyane rwose n'ibyishimo byinshi.
Reka noneho twakire Gakwavu Igisagara ikaze mu kiganiro muri Sanga.
Raha neza cyose mutagom.
Ramba ramba Gakwavu we.
Raha muraho.
Ngaho turaho. Bite Gisagara.
Yego. Ala?
Turakumva.
Yego nanjye ndabumva ijwi rya Amerika.
Duga ku ijambo.
Kena jenga mbazo mkumirwa ni jiva chane kuona imbuga fana nyambaga zizi ya zumusari ero ya jenga abisawa nini efe chegite cheze ya jiku yehehe abimazema umna kawo inya kinga ni hihe nama ya jira urugye kumirgo anda uwargu yichara ruda kararu vangu na kazikari ya
urakozi chane walumba jengi niya kambimazemo ntabwo ari umwaka nturashira ariko nkoresha imbuga nkoranyambaga cyangwa gute ndumva iyi myaka yarashize kuko mu gihe umuntu akirangiza segonderi burya abonye telefone ukoresha imbuga nkoranyambaga aba ariyo nicyo kiba gikurikiyeho kuko twese tuba tubifite amatsiko kugira ngo mbone uko ntangira kwari ukugerageza utuntu twinshi nimba ari ugupostinga kuko natangiye nakoraga ibiziruku z'inkandiko dupowene dutoya nkadupostinga cyangwa nkaba nakifata amashusho ndi kuvuga nyine powene nyibisayitinga cyangwa nerekana ahantu hagiye hatandukanye nakoze urumva nkuko kugerageza kenshi cyane ntacitse intege
niho igitekerezo cyo gukora uko nsigaye nkora cyazina video niho cyagiye kiza numva cyahuje ibyo nakwita amashusho nari nsanzwe nkunda gufata amashusho cyangwa amafoto gihuza n'ubwo busizi nabwo nari nsanzwe nkunda kibihuriza mu kintu kimwe hanyuma rero inama nagira urubyiruko cyangwa abandi banshize amatwi bashaka gukora nk'ibyo nkora cyangwa bashaka gukora ibindi byabo ni ukwitinyuka kumva ko muri bike bafite hari icyo bashaka gukora urumva nimba utangiye ufite telefone yerekana amashusho adasa neza icyo ubanza ugakora ni ukuvuga ngo nda uko byamera kose n'ibishyirahamwe hari ubu umuntu ukeye uyu munsi ni kigali ahantu 200 ejo kikarebwa n'abantu 1000 ejo kikarebwa na 500 abari intambwe igenda itera ku munsi kandi uko urebwa hagenda hazaho umuntu mushyashya urumva ni ukugerageza ibyo ukoresha uko bimeze kose nimba ugiye kugaragaza impano yawe koresha ibyo ufite nubwo ati ndategereza nzabone kamera irenze cyangwa nzabone ubushobozi burenze kuko ibyo ngibyo urabitegereza ntibize pe nubu nanjye ndacyabitegereje cyangwa ukabona bifashe igihe kirekire urumva mu gihe ugitegereje none ntiwakicara nicyo namubwira uwo muntu ushaka gukora cyangwa ukitinya uyu muntu
uranyuzwe Gakwavu we
urakoze cyane ndanyuzwe Jeffrey
ngaho komera rero umunsi mwiza
nawe ugira akazi keza
ye reka twakire na Nindabira Ferdinand ikaze mu kiganiro muri Sanga hano ku Ijwi rya Amerika
murakoze cyane
amakuru Nindabira
amakuru hano duherereye ni meta turashima kabisa
uherereye he
yewe ndaha muri Kenya aho bita Eldoret
Eldoret ndahareba warushatse rero kuvugana n'umutumirwa
yego ngo tuganira gato
ngaho duga ku ijambo
yaravuze ati ugwaruka ni ukuraba tutitinye tukaraba ukuntu dushobora kwiteza imbere rero kwiteza imbere ni byiza hanyuma ariko ikintu cyamba kigora nka twe bw'ugwaruka cyangwa urundi gwaruka ni uburyo bw'ibanze ndabivuge nk'uko kubera ko ashaka kufite telefone yavuga ati telefone turashobora gutinya tukavuga ati telefone kamera nabi tukagomba ari amakamera yo kugwe buhejuru mugabo ukajisanga hari ukuntu uburyo ntushobora kujya kukamera ibintu ubwa mbere bwobwo ntushobora kubira icyangwa udafite mukuru wawe ashobora kuzingira bigenda hanyuma
ariko ibyo ngibyo Solange we yatubwiye ko yinjiyemo nta muntu afite nubwo kugeza ubu ngubu wenda ndaza kukimubaza icyerekeranye n'umusaruro nubwo kugeza ubu ngubu wenda tutavuga yuko abikora nk'uburyo bumwinjiriza amafaranga ariko abitangira ntabwo yari afite umuntu twavuga wamuteye inkunga ngo amubwire ngo injira muri ibyo
njyewe nibaza yuko kwinjira mu kintu ufite mukuru wawe akikwereka kuko ntushobora gutangura ibintu ata muntu abikwereka ababizi akwereka ingene bigenda ubwo nawe yari afite nimba atawamutera uburyo mugabo ivyo bintu yinjiyemo arasa umuntu abimenyereye amwereka ati kugira ubitangure utangure uku kandi kugira uzozamuke bizogenda uko
reka tumubaze
kubera ko ngari mu kiganiro iyo ababyari gukunda akaza kudusigira akanimero kiwe tukamubaza tuti kubera ko nawe ari mukuru
oya
kwa natwe tubishaka kugira mugabo dusike nka kanimero tukamubaza nawe akatubera mukuru muri byo onye
nta kibazo turaza kukamusaba kanimero ariko ubwo turi kumwe reka tubwire uko byagenze urumvise ibyo Ferdinand arimo kuvuga Sola
yego ndamwumvise
ngaho tumara amatsiko
akabaye amatsiko uwo muntu ntawe rwose ntawe n'ubungubu ntawe umbwira ngo kora gutya niko akunda ufite ikintu ukagerageza ikintu cya mbere kiriho bavuga ko kwiga ari ukwigana nimba ufite ibyo wifuza gukora n'ushaka kuba umunyamideli ntabwo wahanga utarabasha no kubona abandi bahanga imideli uko bagenda babigenza icyo ukora ni ugushaka abantu ubona bakwinsira cyangwa bafite ubuhanga mwibyo bashaka gukoroka abaforowinga umunsi ku munsi kayo ubuhanga bwabo uko bireba nawe ugenda wunguka ibyo ukavuga ati nimba yakoze kano kantu gutya nge abayeriye nagakora gute nuko bigenze hanyuma iyo telefone rwose ntayo nahereye kuri telefone iciye bugufi cyane uramutse nimba umforowinga cyangwa iki ushaka kujya kureba amavideo yanjye ya kera ushobora no gusanga bameze nk'harimo ibicu kubera ko atabagaragara kandi navuga ko ari nayo arebye cyane kurusha nayo ndi gukora ubu ngubu.
None se Ferdinand ujya ukurikira Solange ku mbuga mpuzambaga?
Yewe ahubwo nanamurondenda namubura namurondenda mubura ubundi bwo byabaye n'ibya mbere ndamwumvise ndamuraba ku rubuga sindamubona neza.
None Solange abagushaka abashaka kugukurikira baragukura
ariko avuze ati mumbabare gatoya ariko avuze ati kwiga n'ukwigana ariko kugira wige neza ufite umuntu akwerekeza kandi ushobora kwiga ibitari byo mu gihe wigishije ariko ufite umuntu agukuriye muri ibyo bita ari kwigisha ugasanga bikugenda neza.
Oya nibyo ibyo uvuga nubwo ari byo bwose we aratubwira ibyo yabayemo aratubwira experience ye wendi yaza kugira umwerekana we byajya kurenza uko bimeze ubu ngubu ariko twe arimo aratubwira uko byamugendekeye hanyuma Solange nari nkubajije ni abashaka kugukurikira kugira ngo babone utwo tu video bagusanga hehe umva Ferdinand yakubuze
kuri Instagram kuri Twitter cyangwa kuri TikTok Solange Nishimwe cyangwa se Solange
cyangwa Solange Nishimwe
yego.
Ubwo urahumvise Ferdinand?
Ndahumvise cyane ariko yego ndahumvise ariko iyo dukundira nako kanimero nako kumbure iyo umuntu utanze nimero kumva bari kukubwira ibintu bitajyanye n'icyo waba watangiye iyo nimero urashobora ukamukuramo ariko si ibyo ngabo sitegeko cyari gisaka.
Ariko Ferdinand uri ingaragu cyangwa urashatse?
Oya jewe nshaka nande kuraba ingene burya nta muntu aba adashaka ko yokora ikintu agatera imbere mugabo kugira ngo hari igihe nshobora kubijyamo bikanyobera ariko nsaba kanimero k'iyo nkamubaza
narengize ngo akanimero uragashakira izindi mpamvu.
Oya nta zindi mpamvu uri muri izo bintu tuzi kugira umuntu araba ingene
yabitekerezaga tubivuganeho neza
wumvise arakubwiye ngo uzamufollowinge numara kumufollowinga umwandikire inbox hanyuma muganire neza noneho ibya nimero ayikwihere atayitangiye kugase. Urakoze cyane Ferdinand naho ngaho Eldoret muri Kenya ugira umunsi mwiza
kuri twese.
Radijwi rya Amerika ivugiri Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi umutumirwa wacu ni Mademoiselle Nishimwe Solange ukoresha uburyo budasanzwe bugwi kugeza ibiganiro bye ku mbuga mpuzambaga. Twakire Jado Pro ikaze mu kiganiro muri sanga.
Urakoze cyane.
Uherereye he?
Mereye Kigali Kicukiro.
Okay, urashaka kuganira rero na Solange?
Ego ye
twagiye
Solange ikintu namubaza
yakubaza
namubaza ati nge Solange nsanzwe mukurikirana ku mbuga nziza niki yagira inama nabonye ari umukobwa witeje imbere niki yabyira urubyiruko muri iminsi bugarijwe n'ibiyobyabwenge n'ibintu utamenya ari ubugiye mu bintu utamenya
inama nabwira urwo rubyiruko ayo mafaranga rukoresha rujyana mu biyobyabwenge yavamo ikintu gikomeye baramutse bafite ikintu bakunda gukora akaba ariho bashyira ayo mafaranga hari igihe batekereza ngo ayo mafaranga ni makeya ariko imbaraga bavuga kwinvestingamo nimba tuvuga kundi ubucuruzi ahereka ikintu gitoya afungure online shop ahereye ku mafaranga makeya ibintu bigenda biza polepole.
Jado Pro igisubizo uracyumvise?
ndacyumvishije
urakoze cyane rero
kandi kamatsiko
komeza
kandi kamatsiko namubaza umuntu amushaka wenda mushaka ko baganira wenda mu byerekeranye na karakazi ke yamusanga he
nkuko nabibwiye mu kanya Ferdina uramutoroye ngaho uranyandikira ubundi rwose ngende mu bambere usubiza agusubiza ubundi tukabiganira
murakoze
urakoze cyane Jodo ugire umunsi mwiza aho ngaho ku Kicukiro
sana murakoze
Mucho John Boston ikaza mu kiganiro muri sanga natwe ntabwo tukumva neza ariko banzura ahantu hari agasaku agira hirya gato kuko mukanya turagukuraho nibikomeza gusakuza okay ndagira ngo aho ngaho ntabwo turimo kumvikana neza
uko nageze mu bigogwe nikoshije kuri moto nikoza mu modoka ubundi ndahasesekara yamfurebye neza ayambika ingofero amabote ubundi amanava ngo nibankoni y'abashumba nabanje gusya kuko nari mfite inzara ngabo yaje kumfasha mubaje impamvu asya kandi ari umugabo atabona mbaye umugore se yanzaniye moto yo mu bigogwe nsanga ivuga nk'izindi mpagaze ku musozi nahamagaye Pamela yanyitabye avuga ngo mubu ndiruka njya kumureba namuhaye ibyo namuzaniye ngabamo ku gasheke ndakanyunguta cyanagiye ikigori ngo nyishishure we ntarera abaje nkongeza umuriro mu gihe abandi baguwe neza nanyuze mu bihumye njya kwakira amata ntanywa amata ahagaze naricaye baranyuzuriza nibaje impamvu bose bari mu mugezi ndebye nsanga nimwe ituma abagore badapfa vuba twakiriye mu mazi nubwo bamara bimbujije basimbutse urukiramende njye nsimbuka hato reka kwimanika si ibyanjye mpampaye inkoko iriho ibiryo nubwo nari nzi ko ari inkoko turatarama ndifotoza ndataha
Solange ubutumwa washakaga gutanga muri ino nkuru ndumva ari ubutumwa butandukanye ariko mu by'ukuri igitekerezo washakaga ko umuntu yumva arasukiraho ni igihe
icyo nashakaga ko umuntu ahita amenya ngiye ikintu nari nibanzeho ni ugukundisha abantu ibigogwe no kubabwira ko hari mfite izina yitwa Pamela iyi nka nziza cyane yakira abantu ngiye natunge no gusanga nyine buri bashyitsi bose biri ku muryango irabakira cyangwa ibaha ikaze icyo kintu cya mbere nashaka ko umuntu uri bubaniye video ari buhite amenya
nabonye unayigaburira
yego nayigaburiye
ariko ntibyakubujije gushyiramo utundi tuntu dutsitse muri iyo nkuru yawe nko kuvuga uti nakubise mu mazi n'ubwo babimbujije reka nta mukobwa rimanika washakaga ngira ngo kuvuga ibintu by'umuco wa Kinyarwanda
yego hari abari umuco wa Kinyarwanda ashaka kwerekana murabizi nta muntu twese twakuze bashaka tubwira ati ntabwo kandagira mu mazi nta kujya mu mazi urumva kujya mu mazi hariya no kugaragaza nyine ko nyine kwerekana wa muco wacu yuko dukura rwose nta muntu ukura ajya mu mazi nyine
kandi uti ntawunywa amata ahagaze
ntawunywa amata ahagaze
nabonye bagusukira mu cyansi baruzuza nuko bicara
waramaze abantu muri comment barambwira ati hoya ntabwo bujuje amata barayunamura asa niko kawe nigiyemo
ngo barayunamura
ngo barayunamura
hanyuma ngo ngira ngo nta nubwo bayamena barayabyarira ngira ngo ibintu nk'ibyo
yego
ku murongo wa telefone dufite umuntu witwa Law Abiding Citizen ikaza mu kiganiro muri sanga
murakoze cyane ndabashimiye
yego
mperereye I Kigali mu Rwanda Kibagabaga amazina nyirizina ni Marcel ndashaka kubaza umutumirwa uriya iyo umuntu atangiye urugendo rwo kugira ibyo akora kandi ashobora kumenyekana ku rwego mpuzamahanga cyangwa se ku rwego rwisumbuye kuba bikoraho ntabwo abura birantega mu rugendo rwe. Aha niba ntamugoye yadusangiza zimwe mu ngorane yagize, anatubwira uko yazikuyemo kugira ngo uyu munsi agaruka ahagaze uyu munsi. Nicyo cyonyine nashaka kumubaza. Murakoze.
Urakoze cyane Marcel, arakumva.
Irane gazo ni nyinshi n'ubwo ziba zigihari. Iya mbere navuga ari ukuvuga ngo gutangira kumva ko nta telefone mfite ifata amashusho meza, nari mfite kumva ko kuba itari hari nicyo kintu cya mbere cyancaga intege, ariko ntibyambujije nkaza ati reka nkomeze nkore nta wamenye uko bizagenda. Hanyuma ikindi naba dushimiye cyane kukubwira ati biri gukora ni ibiki, ari kubwira ati rwose bireke si ibyawe ntibikubereye, cyakaza n'ibintu byinshi biba nyine n'amakomantere menshi aba arimo ibitutsi cyangwa afite amagambo atari meza. Ariko kugira ngo njye nirengagize, ubu sinshobora kuba navuga ati ngiye kuyasubiza uya cyangwa uyitambukira nyine, kuko n'ubundi uzi ko ntago ushobora kuyahunga nyine.
Marcel turacyari kumwe cyangwa yagiye? Okay, bambwiye ko Marcel yagiye. Hanyuma se sora nshingiye kuri ibyo ngibyo, urabona iyo umuntu wa mugani yatangiye kumenyekana muri ubwo buryo abantu benshi barakwandikira, abantu benshi bifuza kukubona, ntabwo ujye ugira ibintu bigukoma mu nkokora atari birantega, ahubwo wenda ari ibintu bishobora kukurangaza bikaba byaguteshura inzira, yaba iy'amashuri yaba iyo wiyemeje y'uyu muhamagaro.
Ntabwo ko kugeza ubu ngubu ntazo birantega zimeze gutyo zambuza gukomeza inzira cyangwa amashuri, azo nta nubwo nzifuza cyangwa ntabwo nziteganya. Nkunda kuvuga ko bano ibintu byanjye byakwiye kuba nimba ari ngiye gukora gutyo nakwiye guhindura uko ibintu bihinduka, ahubwo numva byo byahinduka ariko ngewe personality yanjye nyine ngerageza cyangwa ndayirwanira, kugira ngo urumva iyo uhindutse ukajyana nayo birakugora nawe kwiadapta. Mba mpora ndakumva ko nshobora kuba natera imbere, ariko ngewe na za nzozi zanjye zikagomeza zikaba wa mwana ukunda kurota ibintu byinshi, wa mwana ukunda kugerageza ibintu byinshi, ariko nyine we adahindutse ngo avuga ati ngiye kwisanisha n'uko uko abantu bashaka kumera.
Turi kumwe na Bizimungu Jean Claude ikaze mu kiganiro muri Sanga.
Yego ndabumva neza.
Uherereye he Jean Claude?
Muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, Intara ya Kivu y'Amajyaruguru.
Uri muri Rukare?
Yego.
Nako wahagaze tukavugana kuri buze kubura umwuka. ngaho baza umutumirwa icyo umushakira.
Ko nandi kubumva neza,
ariko twe turakumva. Wari utelefoni ushaka kuganiriza umutumirwa, nibyo?
Yego, nari nshaka kumubaza arakahani numvisha arimo avuga irangahanze ye nashizeho ngo ni yanjye ari antibote kuri ako kantu karansekeje rwose.
Antibyondo
ko abagaho za antibyondo
antibyondo ngira ngo ni akantu yakoresheje kuvuga amabote maremare atuma ibyondo bitagera ku muntu, nibyo ra?
Yego nibyo.
Nuko Jean Claude rero
ubundi twe
ekomeza
yego nde ko kantu ntabwo nari namenye ubwo nanjye nkamukuyeho, ariko nashakaga kumubaza yatekereje ute ko numva ari ibintu bisa nkaho ari iby'abantu nyine babandi bakuze bafite ibitekerezo ko atiutendese bigenda gute kugira ngo avuge amagambo ameze nka Daniya aze kuyakoramo biriya bintu nyine
arahibereye.
Navuga yuko sinzi nagenda aho bituruka cyane, ariko mu gihe mfite video cyangwa mfite ayo mashusho iyo ndi kuyareba imbere yanjye mba ndi kugenda menya ijambo biri bujyane na ryo nyine nuko ngenda biterwa n'amashusho mfite.
Yego Bizimungu Jean Claude, rero reka tugushimire, ndumva murongo wawe aho ngaho muri Congo utameze neza. Urakoze cyane guhamagara ku ijwi ry'Amerika. Tujye kuri VOA Ambassador ikaza mu kiganiro muri Sanga, niko wiyise, ariko ushatse watubwira n'izina ryawe nyaryo.
Amazina yanjye
nitwa
Kizimana Efron, ndi Nyanza mu murenge wa Busoro.
Komera cyane.
Yego reka mbabwire, uwo mukobwa yanangaje kuko ijwi rye n'imvugo ye, njye nandi ku kinyabiziga mise mparika ku ruhande, nari nangiye gushinja kubera ukuntu ari kuvuga
ndahera data
cyane. Mbega umukobwa usura. Komera ku muco, nizere ko utari muri ba bandi bajya ku mashasho media bakambara ubusa. Ndakeka turi kumeze kubera ukuntu numvishe ibihangano bya bimeze.
Biratandukanye rwose.
Mfite ijwi ryiza mukobwa.
Ndagushimye.
N'imana ariko numvishe rwose ufite impano nziza, kuko uravuga rwose umuntu akaba yasinzira nk'aho uri kumukoraho rwose.
Urakoze.
Ya bo gusa ntago numvishe imboga uri gukoresha, nimba ari kuri Facebook cyangwa kuri YouTube cyangwa se WhatsApp, sinzi ahantu uherereye, waza kutubwira.
Imboga nkoranyambaga hose turahari, nka Solange Nishimwe cyangwa se Sol Solange.
Kuri Facebook yitwa gute?
Solange Nishimwe.
None se ko ngemerereye mu majyepfo I Nyanza mu murenge wa Busoro, uzigumire mu mujyi wa Kigali cyangwa uzadutemberera uguze? Njye nishimye cyane rwose, pe nishimye.
Oya ni Nyanza vuba ahangaha rwose, ku kwezi ukundi niko uzashira tutahageze.
None se reka mbaze. Ufite ba bantu mu wa muntu ngo witwa umukunzi?
Mfite abakunzi benshi.
None se wa mugabo we ko numva byose ugiye kubirangiriza kuri radio waretse? Wowe uze kumukurikira. Reka nkwereke.
Reka mbabwize ukuri. Iyi radio ni radio twisanzuraho, umva. Mwarakoze kuduha umwanya tujye twisanzura tuvuge icyo dushaka.
Urakoze, ariko noneho ndumva waguye mu nka, uze kumukurikira, hanyuma ubwo ibindi muzabikomeza. Ariko urakoze cyane kuri ibyo bitekerezo byiza ugereje ku ijwi rya Amerika, no kuba wishimiye Solange. Urumva yuko mu byukuri aragusezeranyije ko azaza I Nyanza
cyane rwose. Murongo wanyu mushasha 93.3 I Nyanza naho urahagera cyane, turawumva.
Mukomere cyane I Nyanza, aho ngaho abanywanyi b'ijwi rya Amerika bose turabatahije, kandi mukomeze kugira weekend nziza. Ndabona yatangiye.
Tuhuriza Thomas Kamirinda ati amahoro I Nyanza. Efron aragukunda cyane mu murenge wa Busoro.
Ashobora kuba nakumva, dore musize hepfo hariya arimo gutegura amakuru.
Mumfeterere cyane.
Ndamubwira ni ingerayo rwose.
Ariko yabuze buryo acanyereza nimero ye.
ibyo muraza kubivugana. Urakoze cyane VOA Ambassador, munsi mwiza aho ngaho I Nyanza.
Murakoze cyane, turabakunda cyane.
Sora, reka nanjye nkubaza akabazo. Uziko twakoresheje ifoto yawe dupostinga ikiganiro turi buze kuvugaho. Kuki ifoto waduhaye tugusabye ifoto yo gupostinga ari ifoto uteruye ngira ngo ikijumba wibere ahantu mu giturage, ntuduhe ya foto washyizeho makiyaje, ugaragara neza, washyizeho background ikomeye cyane nka zimwe abantu bakunda gushyira kuri Instagram, kandi urazifite nawe, kuki wahisemo iriya foto?
aho basi foto yaje te sai foto nayo muze tunguranye icyo navuga ariko n'umuntu z'amakiyaje ntago nzigira sinzi kuzisiga urumva rero no iyi nyine
ni hahandi
ni hahandi
ariko urumva ko abantu bakomeye no ku muco cyane cyane bakomeye ndashaka kuvuga ku bijyanye ni n'ubuvanganzo ikinyarwanda uvuga amagambo ukoresha ubwo nibijyanye n'uko wenda abantu imyambarire wumvise ko nayo bayivuze ibintu nk'ibyo ngibyo
yego
ye mu gusoza rero dusubire dushigaje minota 5 yonyine cyangwa ndetse ne dusubire ku kintu bigeze kuvuga cyitwa umusaruro mu byukuri utangira wavuze yuko nta nyungu igaragara mu rwego ngira ngo ashaka kuvuga mu rwego rw'amafaranga ibyo ukora birimo bikwinjiriza ariko ukoresha ijambo ryo kuvuga yuko ugitegereje abantu mukorana cyangwa se ukizitegereje ni ukuvuga ngo kugeza ubu ngubu ibyo ukora ubikora ukoresheje uburyo ubwawe ntabwo wumva bikuremerera ngo wumve wenda hari igihombo mu rwego rw'amafaranga cyangwa mu rwego rw'amikoro ibyo ukora bigutera
navuga ko urumva iyo ibintu byose byikora cyangwa ari naho hari gusanya ntabwo biba byoroshye buri wese nyine duhorana inzozi reka nivuge horana inzozi gutera imbere yo aba ari yo nzozi ya mbere cyangwa intego ya mbere urumva rero navuga ko ntaravuga ngo nabaye mukuru mfite ibigo runaka dukorana uretse kuvuga yuko mbitegereje cyangwa mba mbyifuza wahoze mbaza ati ibigo bikora ubukerarugendo iriya navuga ko biramutse bibaye yaba ari platifomu nini cyane cyane yaba iri mu mujyo w'ibyo nkora kurushaho nyine byamfasha kugira ngo byaguke bigere kure hashoboka kuko iyo uri umwe nyine ugera aho umuntu umwe nyine agera ntabwo urenga imipaka n'imipaka ni gake gake rero
wari watera intambwe se ngo ufate nka kimwe mu bihangano byawe nka kiri wakoreye kuri ngira ngo nikivu kwini cyangwa hariye mu ruguririya wenda ukijyana ukerekane mu buryo bwo kugira ngo uvuge uti nimurebe ibyo nshobora gukora bityo munshyigikire nkore n'ibirenzeho ukagishyira abantu nk'abo bashobora kugufasha
ibyo nibyo ndi guteganya muri iyi minsi no kubanza umuntu agakora iyo concept note imeze neza ku buryo ujya gupresenta byoroshye no kubona n'inzira ubanza ugacamo kuko ntabwo biba byoroshye kuvuga ngo ndagenda ngiye kureba uyu nguyu ubona none ugomba kubanza kuvuga ati ndajya kureba uwuhe ndamubona mu buhe buryo nabyo ntabwo biba byoroshye
ariko abazi kureba kure bazakwishakira muri rusange niko umuntu yanavuga mu gusoza rero Mademoiselle Solange nishimwe tubwire aho bishya bishyira inzozi zawe kuri uyu mushinga ni izihe urashaka kugera he hanyuma twifotoze dutahe
urakoze cyane inzozi za mbere ni ugukundisha abanyarwanda cyane kubakundisha iby'iwacu binyuze mu nkuru mbarirano yerekana aho hantu heza ubwiza bw'aho hantu hagiye hatandukanye uretse n'ibyo ni ukuba twagera nagera no mu bindi bihugu nabo ngiye kuvuga u Rwanda ndetse no kugira ngo ngereranye na Afurika ko tuvuge ngiye Burundi cyangwa muri Uganda kujyana umuco w'iwacu nkawugereranya n'uwabo mu rwego rwo kugira ngo abanyarwanda cyangwa wa muco w'iwacu abantu twemeze tumenye bigendeye n'ubwo buryo bw'inkuru bubashimishe cyangwa babenteteninga kandi nyine bigakomeza kugera kure kubona izo opportunities zitandukanye kubona abantu dukorana batandukanye no kubona amafaranga
yego Mademoiselle Solange nishimwe reka tugushimire cyane umwanya wahaye Radio Ijwi rya Amerika ubutaha nitwongera kuguhamagara tugusaba ikiganiro nyabona uzatwitabe
kabiri rwose nzita wa kabiri.
Yego, komeze ugire umunsi mwiza, weekend nziza. Na bagenzi banje bamfashije mu kino kiganiro, Justin ku buhanga bw'ivyuma na Nadia Taha, ndabashimiye namwe mwese mwari mukurikiye Radio Ijwi rya Amerika. Kuri mikro mwari kumwe na Jeffrey Mutagoma, amahoro n'amahirwe kuri mwese.